Like a cuckoo, tamu sana. Sweet like a soup, I'm going to die. When you dimwe si jiwezi nimezama. Mikorazo, my baby banana. Penzi hulifichi, kama ni sindano itachoma. Misi ambiliki, ata wakaniroge kigoma. Ukiugusa mwili wangu na shituka moyo ba. Penzi wangu nishike sije nikaba. Kama mvua na mawingu, kama mwezi na anga. Sina jambo kwa jinsi umeni kama ta. Tina usinipenge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar. Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Hey. Nitachagua mwenyewe nitakula ndo nile. Ama nile ndo nitakula. Najisevia manyama nyama. Utamu, utamu. Naona raha mie, unavyo nipeleka puta. Makodinda, makostamina, yani shop, shop. Naona raha mie, unavyo shusha kwenye tuta mama. Makodinda, makostamina, yani shop, shop. Umeniweza, niwe kanizike, kanizike. Umeniweza. Ukiugusa mwili wangu unashituka moyo ba. Baby wangu nishika nisije nikapa. Tena usinipeke kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Tena usinipeke kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar. Oh, na na, oh na na, na musababa zaba.